hosteelli barattoota aanaalee gammoojjii Booranaa keessatti dur 60 aliifaan ijaaraman adii guddaan isaanii caccabanii onaa isaanii carraasila barattoonni barnoota argachuudha malan danqanii jiru. Dhiichiiti godinaa Booranaa immoo dhiyoo kana gargaarsa birrii miliyoona hedduutti argate hosteelota yaaballoo kan ijaaruutti jiru ta'uu dubbata. Soraan rakkoo hosteela kanaa ilaalchisuudhaan barattootaaf deebii bulchiisaa walitti qabee qindeessee jira. Kunuuti.
Barattoolee galchuma sannagaa soora qabatanii waan ijoollee horsiisa bulaa akka isaan barnoota baratan qarqaraa keessa tokko hosteelii. Hosteeliin fuula keessa oolanii bulanii cimaan barnoota illee baratan. Shalqa jaatanii alii durii Booranaa fi Gujii keessatti hosteelii akka ijaareetiin akka ijoollee horsiise bulaa achitti baratti tolche. Namiddun malkaan dabralee kan ni ijaaree fi mootummaan ijaarellee ammamaan keessa jirti. Tanagellee Booranaa ijaaranii loloo nagellee Booranaa hosteelidhaan nam 100 olitti itti barata. Abbi Yaaqoo Tullicha daayireektara hosteelii kanaati.
Rakkoon isii amma ansoolaa, birbilis, raashii, waankan rakkoo qabdii tokkollee laabireerii ammallee yeroo fuula sagaleetti nyaatanii killee qubatan. Kaalleen fuula ijoolleen dubraa bultimeettaa suni dhiibba. Loloo nagellee hosteelii dubraaf dhiirakkee jiru. Faacaa dabalaa tokkotti gargaara. Manillee kan durii Norweeyin ijaartee waan caccabee bade. Warri Jarmaniitiin nu gargaara akka nu haaromsan jennaan deessa akkasii hin qabnu yoo fayyadan cufeedha.
Daldalli hosteelii miillan miilleen hosteelii durii shalaqa jaatanii alifaan jaaran keessa tokko amma rakkoo keessa jirti. Abbi Saadii Waaqoo nama bulchiinsa hawaasummaa daldalli keessa hojjetu. Bulchiinsi illee gama ofiitiin waan danda'u ijoollee gargaareetiin hosteelii akka xiqqaa tokko ijaareetiin ijoollee gargaaruu jira jedha. Hosteeliin miillan miitummaan keessa jirti. Ijoollee gamitti itti barata. Akka ishiin amma jirtu akkam?
Yeroo jaatanii alii ijoolleen horsiisee bulaa iddoo itti barattuu fi fuula itti barachuu dandeessetti ni lafa dheeraa kiiloomeetirii 100 dhufee iddoo bultii waan hin qabnee fi akkaataa kanaan yaadamee ijaarame rakkoo namni seeniin kun qabdu kutaan namni teebbilu xiqqaadha. Balbaldeen isaan qabdu. Firaashiin qabanii halkan qabanii kutaan 8 fila haaromfamteetti ammas fila tajaajila kennuu dandeessullee aanaan adii danda'e. Kutaa 13 keessa ijaaree jira kaammas 8 ijaaramuu danda'eef humna aanaa ol ta'eef wanni jirjira. Laabireeris ijoolleen keessa dubbichi kitaabii gahaan jiraachuu dhabu. Kunis rakkoo ulfaatu rakkoo gurguddootti akkana kana jiraa jechuudha.
Ijoolleen itti baratti ijoollee eessaa dhufti ijoollee horsiisa bulaa moo nama akkamitti itti barattila?
Ijoolleen horsiisa bulaati ijoollee kun ka marmaroo ka hoboqe dibbee dayyaa ka horbaatee garmuu horsiisa bulaan jiru hundaayyuu turistee babaateetiin barachaa jirti jechuudha.
Hosteeliin mooyyalee gartaa gara Shawaa Barreelleen. Eegi caaccabdee onte ganna hedduu keessa jirti. Hosteelii dhiirota yaaballoo nama 300 oliitti gala. Hosteelii Booranaa jedhanii beekan. Isillee dhibee hedduu qabdi. Galgaloo jaatanii horee hosteelii sana keessa jira. Ammumaa iyyuu achuma keessa barata.
Wanni isin qabdu maqaa tokkotti hosteelii shalaqaa jaatanii eebbisuun qofa namiirra bahee laaluulleen hin jiru. Qorqoorroon gubbaa buqqaa ta'e manni tarsa'e akkasumas ammallee simintoon keessatullee cufti buqqaa ta'e hojii sitti dhaate boolluma itti galuuyyuu dadhabnee barri hin qabdu gam cufa jijjiiraa dandeenyu erga shalaqaan jaaree bira deeme namirra ban jiru maqaa tokkochi malee umaayyuu hin qabdu dhaloota hedduullee namni jajjabaan hedduullee as keessaa ayyuu ba'e manillee cufti ciisee ninuyyuu hin jiru ammallee hantuutallee itti galaa manni algaallee hin qabne ka firaashiillee armaan jiru wanni firaashiillee hin qabne duub jalumallee hin dhukkee man tokko garnaam 10 itti gala.
Walumattuu jiru hosteelii kana baqamu.
Man darbirra nam 300 fi 16 turre.
Ammoo.
Garnaam 300 fi 16 gaddeebinee jirre.
Hosteelii ijoollee dubraa fa'a ta'a baankuu qabda.
Ijoollee dubraa sun dallaan isiin qabani dallaa fakkeenyaaf gimbii hin qabani ammoo dallaa hin dheensana tirii baaf jalqaba sun hin qabdi ammallee ibsa hin qabdu. Haleellee achoolee galee ani jiniteer tokko qabu jira jiniteerri sunleen jala ammaate bishaan dhugaatii illee hin qabnu akka jajjaba jirraa jetti galee haleellee bir dhufu.
Teelee hedduu keessaa tattana argineetiin dubbifne. Abbi guyyoo galgala dubbisuu jira. Abbi guyyoo bulchaa godina Booranaati. Teelee yaaballoo isaan ijaaru biiroolee Oromiyaa irra jira birrii miliyoona 6 ol argatan. Abbi guyyoo guddaa galateeffadhaa. Horsiisa bulaan warra horiiti. Hosteelii qabaachuun ijoollee horsiisa bulaa hagam barnootaan qarqaarti.
Dansaaf tora uummatileen horsiisa bulaa. Horsiisa bulaan ammoo qormaata namtolcheetiif uumama hedduu qaba. Keessumaa hagam barnootaaf yoo fudhannee uummati wajjin seenaatiif uummati seen baay'ee barnootaanii duubatti hafa ture. Iccitii warra baratee warra guddate barnoota. Iccitiin ammoo warra duubatti hafellee barnoota. Hadii amanna. Kan irraa ka'uudhaan mul'ata. Misoomsa munamaa waan jedhe irra kaanee waan hosteelii afaan tokko inni jalqabne akkuma tufaaftee hosteeliin shaalaxaan jaatanii durii ijaare namni gargaaree ilaalee jiru rakkoo hammaata keessatti akwai mata kai ta cuta
hostelin jiratu na gam warro shi saboda hankar ka
hostelin guddo gargarti mun mata hen ba da haiwan jiratu magal khaisa man gudda jara sai kabu kana fi jollen o shi saboda ba da du fanyo o barno ta fudufan jiddu gali san ta baratan hosteli wa antae akki wa kudu fanyo baratan idda wuti kaba tanyo baratan guddo barno ta gargarti ne man da cuta
tani da khatani ta ta bonan ale da gaita kana mai dullar raode faddet khismatu hosteli ya ballo hosteli borana jirani tin be kan karkar sa oromiya le tiga fatani kula idu karkar sa tiga fatani tin birri million sadi olitin ujo steli tana jal kabu jesani tadalle wadin borana magi ya ballo khisat bu choti oromiya le ndu nitru fani wore la falle nitru sai tin si kopi tok rolani wara jolle edu barsi katanan warra barnot gejjale istanan warra manen barnota jarsanan namedochi baratani abguyo dubisu jira bulchabonin boranati abguyo gudde galate fadda dan kai sumo hedut sanit dufe taruni aballo kai satarda jilguddo roltani arma kai soltan
sagatana ro saganta sena ta yesa sumo godin borona tv umato seje bola oromian da kasu roma pin itino godin borona jiran jiran godin borona kai satidu fi mulati kamna mulati sena mo mulati son samuna mati kara tundaun mulat kana biron sekere wasum orma gutun be kamtu gudda kanu dan guya ra sabe magale adlo dirgutto ke sama ole nilta keza orma lendo badase no ammo barata enu ta sabe ti kuda kudani kuda kudai lama ti e jolle kapti olana sidani university to ta hunda ke sa kapti olana ta se samad taga ta be kamti gutta seminar magale adlo ti e sante solle barato tella meti barsuot bua ta be sama be kamani ta kamani de lan de ni badja ke sa ilman teen bashatu wamiji kenne jira manne barnota bo kawisu mambe kamunis man be kamte kenne jira maati barti sota orti jebula ilman zani barti patani te fawala kitani be da de botani ilman zani barti kan warra rol model kanisis be kamte gudda kenne jira namot be kamo godin borna khesat boran barti sunda tafan ifajan namaka abide lamiri yala faranji namak doktor ibrahim ame amerika jirata namak doktor tashome selkile amerika kanada jirata namak bejenewar kufa namak abuka gatifa namak abdel makampe makasa ak kampe dabaso gashi wariye sawaru warreddu warra boran jigero fi nan qabamin gumach budda godan be kanjin budda ka tanga jira saganta ku saganta kase bawle chura
dan sa kanata tibiro normiya na meddu te tru fe jenne tan tan sine tan mo orini walit qabdan ostelin jaru walit qabdan berre million sadi fi kundi biro kar gatani tan ra toromiya lene million sadi sani dabarte ori hanan yo mujijal qabgani yo mfitani jarhi fi mal fakkat ahan jartammo sigingin jartammo yo jartan bloke agam jartan wayom dumatati
ijarsi malakita malak milo sadi fukatoko wanini sini jaram bloketi kontraktara atuma godin fejirun durgo midan kontraktari chama argatara ijarsi isairo gababa jal qabe jira almost jitoko yero net jal qabe amma guyyan esa guyyan je tulle wanne gero ti setin chal khesa dare jarabe tumurame tajajila bana kinni tau wanti da kini jal qabne warri jar sahan fu da tellen hal gari ni sa kamsa ulana dan dida gudda mir surin jara jira halam jarama jiru yot forme guyyan je khesa tumurame tajajila bana kinni tau abdi gudda qabna kutani sa duraduba jira kam jirhun kuta sadde ta kuta hudani wanta ta kuta sun cuna min tingalu ICT room min jira computer dama tiga kina bloke kunam bloke am hara jala milo sati to ka ko jala kamne hadi bi la hawakana du bisat hadi bi jala kamna bisan already ko su jala kamne jira ibsan gala jira ko le gala ba dia di ko magal guddo fe jirtu ture ostelin ko amammo magala center of excellence dai ijolo sumla to barasni samu sani timiso doktorin aske saba pilotin aske saba gulchan aske saba warri kuni loan ya lamatin kan loan yin shi da masjid din mamma sanaf ijolle tarat invest godun malak bank kitabna chala ijolle mambrusa tikannat irrika gudda qaba masjidin hayna tifarra kudar ta kuz gudda sai musomin somchal musom samuna mata e badia magalat arra slogani qofamiti mulat gudda masjidin sai ta kaygra
ori banki kabacala ijolle bar member note ti kabacala jere abguyo gudugale te fada ijolle ni itgaltu la kosani ndabaltu magum duri ta tribi sadi oltat mo tribi sadi geta to mo
la kosni ijolle ndabalamo ndabalu khanan khalatta se duri ilman duri charra dabti nam charra dabchalla te tisafe bayi namati rabaqate magalatis namati irkatu madin bakka nafulu bi hamdirati galaturani amma mojiruna hawattu saate gaafisina markis gaafisin center of excellence tae laabrali qab akuta dansa qab hadalla dansa qab khaybsa bijan kulqullo qab gaafasa mo laqosijolle ndabala no mashakin qabu ammatti laqosijolle ndabala ndaballu mi kharoge sen guddan jolle nam pe jidib sadi oli num gudda ham girrat mi sonsne ndabala sana mo laqoman zoni ndabala dimun laqosijolle ndabala khandun taichu
uju oseri tanati fwane duna bada sane jit ma fa ma fa san bada san
porque de bola gotina kana barsisu fi initiative hangaf de sinu biron barnaw toromya fatem gudda tawoni tes watanto charra rat pomtara chankama to badase oseri barnaw ti avallo ti pomtar de chama haskuli moyalem garamu jiru pomtar to doma nu khennani oseri dabla ta nomulo seri to ka to kondel kam biron barnaw talle ne gita nagan del kapdan sandre ju malle ita fakee noromya ta tani tane haan de datin minon sabi nuwadase giddu gali ada oromo len competitioni biro na ada president oromya makina tokko frashi giddate kitab giddate biro ndraga go sport oromya sadu magali aba lokesati jolle tenta kit kubar katabatu amudre kubar kan kam e fundi bisari no galchete biro dim dubarti biro ndraga go oromya park industry yore sopya heddu absora
brini argata million ja
numulon sadin jar kamne urunam bilon sadin wadase
irra dabaltetmo
sadin wadabal jetu
ta ujin tun ta mosen ya ballote woltmo sadibi len dabarte
amma ta soli ya ballota tamisom sine giddugala ada ana chufrana midu fetib balata giddugal center of excellence gone madigarominna madbe khumsa ana hundere budgeti baram qabam
kamkhane namwa tum ya bal khisa osteli jolle dubrajja gar moyya le odan dammo osteli garash gar sawabare tan chile osteli duri jatan infan jarani jirtamman tan namman be shay khisa gurgurat gam nagelle borana odan de tin jetle osteli duri jal qabani jira garum ya bal lo de benamlo osteli germany jirta duri namit iblama ole khisa barat amman tan fulakula ko danitin akuduri han jole barsi su dinjuru maga agud agto kulafti manne barnot un fari khannani gamdi bina mo stel man dibin godin khaysan kay jirt gara tal telle kan osteli duri jala qabani jira osteli kan akkam tan jala qabdan tanani wanni tan reddani man
ya ballo keso gudditi magala godina wan ta te fatira khanu wan gatiri te yefanna gudda cerra gone da si jila mandura osteli du bartosa milion to kofu kata gali ne bisne inisi amma wan ke sagutam fulati sicha wana trashi wana kana kana halle jawab ditu guna ana katalle da tostelin duran turte ante mudda qaldi ammo dr ibrahim ame osteli da sajare tum kaum sugutta fakir mudda tai jirat du osteli fulai du je tel du ate kalim sonsu yero hamlo chala popovne khotani haji kanjuru tai sas purwani
kab guyo dere tos goran khis osteli sodoma olitja ijolle khumto ko olike sabarata osteli tutteni tama buisin sifan magali fan karkaru male akduri fan agu guddana osteli german kaduri fa ta karkarsa bi yala argatte tindira tumiti
hawas barakumu sebula damaka mirkisa farmachu dandau barachu dandau kubachu dandau kumu da hayo ken gudan kanadra kame hawas anta kisi sun ordo filendu lu aduba una godina len braji randra anga u foninu mulata orma pin umata isin jirenu gudan son sammu namati
abu yo gudo kala ne fada gam hanen mo godin borana godina ajaja command postitin bula galgal agun ku gam nutti sati sadin dubat la fayya undan dani manenya saruga tin len kufa tanera tambo motor sakili ni ya undan dani ine yamani nami hedun badde khay jirat motor sakili tan khana mo dogdo kasan nami gabayanin dagata misanin dagata wanidun tolfata kadiba makhimi nge fati danda nagay bu wanto ko ammo motor so chowdo gun akane mo hojjatin bulina min dorto nay denne tin bulchota ga kanne tin 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 dacha na tarata no ansora halafet nagambul.